Yo, yo.
Black Prince on the beat.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Only you, them are mine. Nesi mwingine hakuna kwenye hii dunia. I don't know what you do, never mind. Hata salamu na uchuna ni message nikikutumia. Ingawa siri juu ikosa, ila fanya unisame. Umeniadhibu vya kutosha, japo imani nione. Oh baby, nikilala na ota, nota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika. Oh, nikilala na ota, nota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika, my baby. Ukiona mtu mzima ama analia, ujue kuna jambo. Maji yapandi mlima ama nikiwete siwezi kwenda ng'ambo. Nilisacrifice my love for you. Leo unaniona sifai na matusi juu. Natamani urudi mama, ila siwezi kukufosi fosi. Punguza makusudi drama, izo mbwembwe na viposti posti. Kutwa na shinda insta, nazitazama zako picha. Usumbe bando likisha, nimpweke la yote tisa. Oh, nikilala na ota, nota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika. Oh, nikilala na ota, nota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika, my baby. I
miss you.
Ukiona mtu mzima ama analia, ujue kuna jambo. Maji yapandi mlima ama nikiwete siwezi kwenda ng'ambo.
Nikilala na ota, naota kama unanita. Ila nafsi na sita, penzi, ipo siku ntaitika.
Nikilala na ota, nota kama unanita. Ila nafsi na sita, ipo siku ntaitika.